Mina nginalutho ephaketheni faka izandla kongishushele. Ngicela ukuyosebenza imali. Ngoba nginalutho ephaketheni faka izandla kongishushele. Ngicela ukuyosebenza imali. Ngoba nginalutho tjali. Fisa ukwenzela yonke into. Ngiyosebenza imali. Ngoba nginalutho tjali. Fisa ukwenzela yonke into. Ngiyosebenza imali.
Lekandute my darling, ningeneke ijani, nikasakile money. Nitichinji lenkani, niziva sufuna niende barakara, chase my dream. Nikankala chepa nyumba, na was and see ya soon. Nifunike nipange move, nikakupezele food. Uzimvela chape good, now I'm doing this for you. Sacrificing this time for the brighter future boo. Exile e ushana alunjala siye ndana love.
Fisu wenzela yonki ndombe, yose wenzi mali. Ngoba nginalutho tjali. Fisa ukwenzela yonke into. Ngiyosebenza imali.
Like Mutambeni, baby I gotta hustle. Usanidauta, I blow monga whistle. I'm a fighter, sinifunika na mafuso. Don't worry, I won't play you the nasi ya konso. Sindini stachunga mutembo na kwelele njito. Sindini yesu but na yendo kupese na malo. Disebenza maningi ticho keko mumafuto. You my love, my babes, what do?
Ngoba nginalutho tjali. Fisa ukwenzela yonke into. Ngicela ukuyosebenza imali. Ngoba nginalutho tjali. Fisa ukwenzela yonke into. Ngicela ukuyosebenza imali.